tune in the track.
Ngikhulile eyambili minyaka ngibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esangigcine kulo mhlaba mandizamkele lwezenzeke ebomini bam. Kobankhula ndipusha ndiphani bengamnandanga unozala bengeke bephani makhulu sigadi sobabini nomnina we wam sasikhumbule zonsuku ndiyintwana senkomeni nomalume bam ngolwesihlanu xa kuya ixheko funda ibhayibhile sonke ekhaya umnekhaya ndikhuliswe ngembeko noba ngelinye ixesha ndilahle nandakhula ndaziphushela itesho emva koko izinto zatshintsha ndiyabulela ngomntana muri zala kwakhe ndavele ndatshintsha. Ndikhulile ehambile iminyaka ndibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esangigcine kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam. Lo nyaka I'm turning 24.
Cela uba wandincede ngoxolo xa ndirongo ndizibona ndizithoba bazama ingxalenye yobomi ukukhula kundibonise loo nto.
Usaphila bhuda hlisa umoya uselapha ithuba likhona ungakwazi ukwenza kangcono ngomsawulazi kodiba nokholo noba kuthwana ungawulahle umbono hamba indawo kundenze ndabona le minyaka indenze ndayiqonda zinto umkhulu ebendifundisa zona but ungazi kufana nongaboni ndambulela kakhulu sophisha ngemfundiso nangayo yonke nto onazizalele zikathi. Khulile ehambile iminyaka ndibonile ndizihambile indawo mandibulele Thixo esangigcine kulo mhlaba mandizamkele bezenzeke ebomini bam. Lo nyaka I'm turning 24.